Mpa sente bandetela soda.
Kati muri mutia.
Jaga tuwali otuangalize.
Muri mutia.
Bwe tutyo.
Nenga sagamba.
Wangamba.
Osaze bagezi chi.
Ate kumufuira mimi. Wewe mwekira
kumwa bagezi chi.
Mburi.
Sina sente nyingi nyo. Sente ito. Na yagenda kuwedagala.
Eke
shimukuma. Omunyigira kuli moti.
Ngaba ngate ko ku TV. Kabu baba.
I'm going to go to the house. Ono kulotia kwa nengo kutula wakani nkula baku bila muna utambuza wana unota nasoka wa senga
eh?
Echi jabiju eyongatari iyo ngeze kasana eyongataba angayo kati mvawa na yeku wa mtu ovoti ya waka notakula nugenda nga tungambio tetuwa yungu o mtu wana marati ya ngeze vili wana mazimadaranga mko mpauti wali yunga yungu charu tachi ala watu
Wasoka no motela komu kwa no nukyo mulo wosari nipisa za vanchu Walio kuli mbeza kuibulia no takoyo babi no unyabunya Kati wa mole kamo kasara kubo ajula na kweta lobo gambio isibe Ila mno watu nulano zolete miwa muli sabia musuka ku Mchifocho kutula no kalira Mungu choli kumizigo sunga Nyaka cheche nyumbekera sekandi binyungu ninyakitunu Uwayokola binu talate webusa Nebinaba mbinaba anga binungisa Notiro musake numwezi zochofa Ono nyokutuka vila kwa singa Uwayokola binu talate webusa Nebinaba mbinaba anga binungisa Notiro musake numwezi zochofa Ono nyokutuka vila kwa singa Nane vya nauli devi chamenya Nenga marika na vachi na vachuri Mbudala watandika no kwetunda Nero nyabono wakula mbika Tolila nasibu cha wasagia vanjo Kituwa langa kaya vobi chicho chika Kwene sicho lava ya tankuka Chicholi nobula mbu inya inya Mbu wakufra na uzo kutetumbi Nejovo pa mami uje yevuza Kovane suwi ngolo uza kwetwala Eseja kusese kurobuka Atenga nungu nyomi wakiriza Tojikola ntiva kuba musajja mwafu Wandiva nevi kutankula Olavalu momo zile nyama Wali wali ya kuwane sente na jozi za isangu ya gara kumojo chibi Nyavoteli ya zarwa na siringi zino Kale sima kumuru chakuma Uwayokola binu talate webusa Nebinaba mbinaba anga bilungisa Notiro musake numwezi zochofa Kono nyokutuka vila kwa singa wali okola binu dala tebwe buza ebinaba mu binaba nga birungisa nodira omusajja n'omwezi zokyofa ononya okutukabira gwansinga
umwana wanyu
ogenda kunjuliza ennyama mulumbe mulusuku gyebaseka kyabiguge eyafa akumidde ku kitafuumu gwate obwenzi wabujja kwaliwa abasajja basukka mu omulaba abo bazaalamu omwana n'obuswalaswazeeka kale munnanga abantu bewagatikanya bo bakujjayiza ddala 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 n'omwana katono omuganzi kemulimbo nga gw'omusiba talinagana bitebya era ate emisaayi emityankalanye tegikudde nno bitalo butalo n'agamba ebiduula by'abawala byewali gwe n'ogamba akanenyako kekaani endabirwamu ezaali zibalimbanga kati bakunyiza okutabuka ensisi nyangu iga okugondera abalo n'abakulimbalimba n'omujonyesanga mwawafumbi baliwa ogira okyamuyita sajja sajja naye bakujjako engalo zojja kukanduka katowooza bufumbo wantuuka ensi emaze okukuyuza yuzufu mbulumuya kukwata n'ensiriba ssaako n'akawa katanazibuula nga bwokatuga era kirabika wali mu kwetanga byokola okumuyitanga ku nkoto bwe ziba endowooza zo nga za kito kati otuusa empengere nazo zikabira byosibya obufumbo kati byaggalwa bino byoyaayaana ofaanaganaka ku biddu biwalungisa mbaza gambe n'olekaawo baakupimisa nga bakombooza jjimbi lyakula yateka mbuuze kibakutya okunyumya bifa mu maka go ne weziziba n'ekisenge kyo kinyumye oba munnoowo okakamukaka kyuke bw'ebigambo oloba nakuyamba ki neewunya engeri gye weeyabiza buyikoolabe nno ku ngenyangenya okutakwayo mikwano gy'abalonnakyo ddala ogiganze kikyo mutikkira mu migetu yeku birungi byakoza kufuula ekyoli wamusembeza jjogo na mpisa ezombi weetwale nga bw'olowooza naye ago mavuunika ntamu mwana wa taata obufumbo buno ogubeera mukwano nampisa kuba oli bw'amaanyi otatabbaawo obeerako empeneku kyennyini n'obulungi si byafuba otegere kuba omubi aba n'obufumbo omulungi n'abulwa owali okola bino ddala tewebuusa ebinaabaamu binaabanga birungi bisa n'oddira omusajja n'omwesiza okufa onoonya okutukabira gwansinga owali okola bino ddala tewebuusa ebinaabaamu binaabanga birungi bisa n'oddira omusajja n'omwesiza okufa onoonya okutukabira gwansinga owali okola bino ddala tewebuusa ebinaabaamu binaabanga birungi bisa n'oddira omusajja n'omwesiza okufa onoonya okutukabira gwansinga owali okola bino ddala tewebuusa ebinaabaamu binaabanga birungi bisa.